Mikila saka bisoko kokicha. Girl, just listen. Twish kama heden. Nakweka kwenye top 10. That's an all exception. Bina choka hoi pande zote b-boy. Bita baby boy to me acha nana toy. Close people close my pores and mekwenda close na. Sasa close na isi ya za machos. Nada penda zako nywele def. Zimekwenda shule. Upanda mombile na data toka pindi ile. Sula yenye mfuto. Mashavu yenye dimples. Sula yenye mfuto. Mashavu yenye dimples.
Shavuni, I'm a Jocelyn, a KJ, and on the watch. What's the Bible mean? A flow state is at a tattoo. Yeah, cause Stuka can yanga leal. Hakwamini come apart from Lee and Beer. Nskadi moja vi, doli of a tear. Maraka tiki saki choki fana kega meal. Gafla kazaku leal. Kwaki nishika kwa isi. Wasi basugani yeah. Kumo na demon under the leal. Ana dan as a leak and I'm a flow. Reduce a pack of wish, yet even wake up full. Isi ya zangu kwenye mziki zina choma. Ndo sababu kubwa ilo mfanya ripenda sana. Mtoto mzuri kimono tampashima. Mina mwita dhahabu ndana kari yako nzima.
Oh, yeah, I'm so. Nimepata dhahabu mtoto wa kari yako. Mtoto na vutia kila pane. Mtoto na konesha baka manisho.
Mina furai, niko simu za mjani, kichwani niko high. Na muna manzi maskani, yuko so fly. Mina why, na jigoza duli na mfata. Na mpa high, ni mashine kama muli kadata mtoto wakata. And then y'all come a gold. Yeah. Ana ita kama bling. Kama dhahabu, ameshafika kwa king. Queen, waheri na jabu, ana kila sababu. Asipate tabu, nimezimika ajabu. Yeah, apendi pesa, apendi show. Yena mpenda blue. Washa mteta, semi no, yena on the full. Doma makabaisa, julikana mpaka kwetu. Stibu, nataka kumjuo, Master J, tunzeta.
Yeah, I'm a soul. Nimepata dhahabu, mkwatu wakari yako. Toto na vutia kila pani. Toto na konesha baka manisho. Yeah, I'm a soul. Nimepata dhahabu, mkwatu wakari yako. Toto na vutia kila pani. Toto na konesha baka manisho.
You are style, unabongela smile. I'm telling, napende yako smiling. Popote na jinadi, popote na jinadi. Hakuna wasaidi, hata we bididi. Oh my girl, sema chochote ni kuga. Mtoto na kata, hapo mindo na data. Kiuno na kamata, oh, rana sipata. Kiuno na kamata, oh, rana sipata. Girl, go shore. Kata mini date, no store. Napo nipa mate. Ona sasa wamesha anza. Ha, vishikia na sabete gantena za.
Yeah, I'm a soul.